safiirka dowladda Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu waddanka ku hoggaamiyo qaab wadar ogol ah. Waxa uu sheegay in mid ka mid a waxyaabaha ugu horreeya ee madaxweynuhu uu mudnaanta siinayo ay tahay wax ka qabashada dhibaatada bini'aadanimo ee ka dhalatay abaaraha. Qaybtii hore ee waraysi dheer uu siiyey wariyaha VOA uu siiyey waxaa inoo soo koobaya wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf.
Safiirka dowladda Maraykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa ku tilmaamay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay hoggaamiye qaran, lehna aragti, isla markaana yaqaana sida loo hoggaamiyo koox, ayna ka go'an tahay inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya. Hadalkan ayaa Larry Andre waxa uu ku sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda VOA kadib markii uu laba jeer la kulmay madaxweynaha cusub tan iyo intii la doortay.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion.
Waxaan yiri waxaa sharaf yahay inaan la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ahaa murashaxa. Waxaan munaaqasho wanaagsan ku yeelanay safaaradda, waxaana uu iga warramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayay inuu hanto isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed. Muhiimad ayuu siinayay, ayuu yiri, in wadar ogol uu wax ku maamulo iyo in xiriir xoogan oo najaxa oo dhinacyadu ay ka wada faa'iidaystaan oo dhexmaro dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay wadajir horumar ugu sameeyaan, haddii ay tahay dhinaca amniga, haddii ay tahay wax ka qabashada qalalaasahan daran ee bini'aadminimo ee abaartu sababtay, haddii ay tahay sii wadista hawshii madaxweyne Farmaajo ka qabtay diincafinta iyo xiriirka hay-adaha dhaqaale caalamiga ah iyo sii wadista hannaankaasi si ay mishiin ugu noqoto kobaca dhaqaale. Waxay sidoo kale ka dhigantahay, ayuu yidhi, sii wadista dhammaan wixii horumar ahee laga sameeyey dhinaca maamulka, dhammaystirka dastuurka, in si hufan loo qeexo federaalka Soomaaliya marka ay noqoto doorka iyo mas-uuliyadaha gobollada iyo dowladda federaalka. Waxa uu si bayaansan uga hadlay, ayuu yidhi, sida uu doonayo inuu wax ku maamulo qaab laysla wada ogol yahay iyo sida uu doonayo inuu hagaajiyo nolosha dadka Soomaaliyeed.
And that was candidate Hassan Sheikh. So since the election, I've been able to see him twice, and he's now giving greater details about his plans. Of course, he's in the government formation stage, thinking about
taas waxay ahayd, ayuu yidhi, markii uu ahaa murashaxa. Ilaa intii doorashadu dhacdayna waxaan arkay, ayuu yidhi, laba jeer, waxaana uu hadda faahfaahin dheeraada ka bixinayaa qorshayaashiisa. Dabcan waxa uu ku jiraa, ayuu yidhi, marxaladii dowlad dhisidda, isagoo ka fikiraya dadkii ku soo biiri lahaa si ay nolol fiican ugu abuuraan dhammaan Soomaalida. Waxaan dhahnaa, ayuu yidhi, xulashada shaqaaluhu waa siyaasad, waxaad samaynaysaa go'aan siyaasadeed. Hadda taas ayuu diiradda saaraya, laakiin waan la dhacay, ayuu yidhi, inuu yahay hoggaamiye qaran oo leh khibrad, leh aragti, yaqaana sida koox loo hoggaamiyo, kuna dhiiran inuu mustaqbal wanaagsan gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaalida. Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Larry Andre, oo marka uu waraysigan bixinayay ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxaa kaloo aan weydiiyey kalsoonida uu qabo inta ay leegtahay in madaxweynaha cusub uu waddanka isu keeni karo, gaar ahaana xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo in dib u heshiisiin uu waddanka ka hirgeliyo.
It's frankly very early in the period. Everything that we have seen and heard so far is very positive.
Waxa uu yidhi, dhab ahaan waa xilli bilow ah, wax kastoo aan aragnay ama maqalay ilaa haatan waa wax wanaagsan. Waxa kale oo aan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuu baarlamaankii jiro oo qaybtii sharci dejintu ay soo laabat waxayna muhiim u tahay horumarka. Waa baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, loona shaqeeyo hannaan ixtiraamaya doorka sharci dejinta. Hawlo badan oo sharci dejina oo sugaya in la eego ayaa jira, ayuu yidhi. Waxaan la kulmay, ayuu yidhi, guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Aadan Madoobe, isaga laftiisana waan la dhacay, ayuu yidhi. Sidoo kale waa hoggaamiyaal khibrad leh oo yaqaana jihada ay waddanka u kaxaynayaan oo ay ka hadleen xilliga ay murashaxiinta ahaayeen ayna haatan doorteen wakiilada ummadda Soomaaliyeed doorashadii dadbanayd. Dhammaan waa sababo lagu niyad samaado, laakiin waan arkaynaa waxa dhaca marka dowladda la sameeyo, waana arkaynaa marka ay dowladdaasi bilowdo inay waxqabad loo timaado ummadda Soomaaliyeed. Safiirka Maraykanka Larry Andre waxaa kaloo aan weydiiyey sida ay dowladda Maraykanku ula shaqayn doonto maamulka cusub ee xukunka qabanaya iyo haddii ay jiraan tallaabooyin khaas ah oo ay ka wada shaqaynayaan.
Certainly we will be working with both the executive branch of government, with the legislative branch of government,
waxa uu yidhi dhabahaan waxaan la shaqayn doonaa laanta fulinta ee dowladda iyo laanta sharci dejinta xiriiro in lala unko baarlamaanka cusub maadaama in badan oo ka mid ah ay cusub yihiin oo aysan xilkaasi hore u soo qaban sii wadista xiriirka heer goboleed taasi si gaar ah ayaan uga la hadlay ayuu yidhi madaxweynaha qaab dhismeedka dowladda isaguna ixtiraam badan ayuu u hayaa ayuu yidhi gobollada waxaan u jeedaa muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo gobollada waxaan sidoo kale madaxweynaha siiyey ayuu yidhi soo jeedimo iyo waxyaabahan dhinaceedna mudnaanta siinayno ugu horrayn isaga ayaan weydiiyey ayuu yidhi madaxweynaha waxyaabaha uu mudnaanta siinayo ka hor intii aanan ka hadlin mudnaanteedna dhowr ka mid ah qodobadii liiska iigu jiray waxaan ka maqlay ayuu yidhi madaxweynaha ka hor inta aanan xusin tusaale ahaan qodob waxa uu ahaa ayuu yidhi in madaxweynuhu u magacaabo qof xiriiriya dadaalada wax looga qabanayo qalalaasaha bani aadminimo ee meesha xunmaraya taas ayaan doonayay inaan weydiiyo laakiin waxa uu ii sheegay inuu sidaasi damacsan yahay ka hor intii aanan uba sheegin haatan qofkaasi waa la magacaabay sidaasi darteed waxaan u jeedaa ayuu yidhi waxqabad gaar ahaan waxqabadka dhinaca qalalaasaha bani aadminimo ee daran oo u baahan in si deg deg ah wax looga qabto waxaan sidoo kale ka wada hadalnay ayuu yidhi dhinacyo kale sida dhinaca amniga kobac dhaqaale oo loo wada dhan yahay ka jawaabista arrimaha bani aadminimada dhammaystirka dastuurka xiriir wanaagsan oo natiijo leh oo ay yeeshaan gobollada iyo dowladda dhexe aad baan ula dhacay ayuu yidhi aragtida madaxweynaha iyo qorshayaashiisa khaaska ah ee uu taasi ku hananayo
I'm very impressed with the president's vision and his specific plans of achieving that vision.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo noo soo koobayay wareysi ay V O A la yeelatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya fadhiya.